othi xa kusa ndivuke ndisithi mina othi xa kusa ndivuke ndisithi
Oh yeah. Yeah.